It's the kids, baby.
Kilo Klein, stand up. Link 26 Life.
Yo, nimeshtuka nkamua kufanya haya. Mini rapper mwenye mzuka na kila nkigusa waya. Jobless amka maisha na choma kama fire. Unapitendwa kijeshtuka mina drop new dollar. Yes, I'm the one who got that nice flow. We smash everyday. Tukipendeza wana copy dress card. See Michelle Mavishoko. Hii ni chafya kindondo, nobody move until I
say stop. My opinion ranks in the match, my nickname uswege. Self defense, mikuti kibwege bwege. Nicholas, kwenye cash mikazo, so lege lege. Life tough, nyingi stress, so weka mbari ngebe. Pesa bila mipango, wazijai zinagwisha. Sante Mungu kwa kipaji, guarantee, baka nkifa. Na force king, maisha kitaka nipige super. Kisha nasari sana, na dubu gila nkijuta.
Ok, sinichi mina switch, na kushuti kajipange. Real nigga, sina pigo za kipambe. Hot top tested, tested with that. No Uber wameshika kwenye target. Mistari na hitu wa bila budget. Usoni ni nice, flows in nice. I'm on to the next one, nigga.
My guess, stress free, what position bold down? Cause long time, shit your ex, just step back. Still, you get a mute, na miss call and tone attack zone, a blue tick. Cause simple, la wakishinda, utakis, kenki tongoma, kuna to no mere. Loni kona tozi, twank six, tuna tembeza exi kwa vinego nyonge, moni konga lia vibat, wana lia.
Nimekuwa kabla kubwa zeno nye, haji kuwa sumki nyono script, sinjifonye kama mnani juu. Hivo viboko vya shuleni na viboko, majini vyote viboko boko mbao. Kiboko yao, mimi no kinono na nene. Posumize na kula nini. Sometimes na kula ushu alafu na shushia balimi. Na choma tumaini. Na mboka nkiwa posta ikulu alafu mjini.
X, na piga X-ray. I'm the best na nimepanda bay.
Ukisinichi mina switch na kushuti kajipange. Real nigga sina pigo za kipambe. Hard to test it, test it with Jackie. No Uber wameshaka kwenye target. Mistari na hitu wa bila budget. Usoni ni nice. I'm on to the next one, nigga.
Yeah, usipokuwa na pesa mpaka wife tachapiwa. Wengi watakucheka kwa rafiki, utazalauliwa. Unapendwa na mapusha, jua una nyota ya uchizi. Sitosahau kuwarusha wanangu street in Belize. Sina hofu, I can do whatever. Mtazame kipofu mwenye ndoto za kuwa dereva. Najua, unajua, kwamba najua. Jiulize bila ya mziki, vipungeni jua. Nilianza hustle street kwenye jua. Kali, nao niko fiti lo unajua.
Mabata boy wamegeuzwa vinyas na ma big bitches bila malipo na uzwa virusi. Tulipo 26, tuulize bili za kukunge selfie. Kisha ucheze kotike ya kofi, acha uselfish. Utaki ujamai, taku cost, kiwa vua kama fish. Mabintu kumbuke soft.
Ukisinichi mina switch na kushuti kajipange. Real nigga sina pigo za kipambe. Hato tested, tested with Jackie. No Uber wameshaka kwenye target. Mistari na hitu wa bila budget. Usoni ni nice. I'm on to the next one, nigga.
B.O.B. Click
77 Diamond Dash
Montelega.